Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakira be heedi be jamwale modo hede ngone bete aljumaare noga e go lewru mars hitande 2025 yamde jeena yottike jabal e dogo firi e gel anali lamu nyon Ousmane Niale buldo kabaruji do nuujire wonnento boggi jande to bale societe civile nantinobe kabaruji gollobe lamu o e meri ngaji jodde ke botu kenyana do haltidinde bangal torraji e yangoji ngatede fewdi e rewbe le dewle mubben fanda mudun yalla be rewbe bibbe rewbe toñabe anake ba yottade juudi sariya no yafiri nokkuje touriste gonɗe Sigasso ana tonni fa sanne fa ana ñiddini e jeunesse ngendi ndi yottaka fa yottade humniɓe fina tawa koddi metti muɓen dow kabaru muɗum. Mali Digital Accélérateur fuɗɗi keñen e wi heɓe hakkillo muɗum o projet ana wawi yirwinde ande kese leydi meɗen ndi e hokkugol yimɓe hewɓe golle. Yoɗi woni sembe kabaruji beeta ko ona bisimilla heɗade kabaruji ɗi. Rewɓe Mali toñaɓe le dewle muɓɓen keɓa yottade cuuɗi sariya haala ɗum wonno e alkamisare keñen le botu gaɗɗoɗo Bamako ɗo yo ɗum hakkillo walde dental pelle rewɓe gonɗe ley Mali haalaji maɓɓe ana pawino dow ndenagu rewɓe toñaɓe le dewle muɓɓen dow kaltidal hokkidirgol hakkillaji hakkunde baali société civile nantinoɓe kabaruji fa yottade gollirɗe laamu o kañ e mairiŋaji fa ɓeydireɗen fam anni ko kalfa goyta heɓine do faccitango Alexis e Mamadou Samaseku
yanangoji ngatteede fewre rewbe sukabe rewbe fayotto worbe le leede amendi yaari yeso sanne le duubi chakitiidi le hitan 2023 leede amendi hakke yimbe le ujinaay sappo e jeegom janaabe woni ko yubbini le hakkunde mabbe chapan jeenay e jeegom le temdere fuu yo rewbe kan sukabe rewbe nom kabawruji godandi dido golleji holitiri wiide so kajatu togola yo goto e lamido pelle rewbe le leede amendi
renforcer simigol haybugol sisuɓe e torraji e dewgal banggal faaba yimɓe saria e gollirɗe saria gaɗanto ton tal hakkillaji ko nokkuji ɗi bonandaji ɗi andaka ko yo caɗele banggal hon cangol hoore keɓa torra ɓe debbo mo torra e le dewgal jaɓata fi ɗumɗaɓe saria saabi e hakkille makko ɗum ɗo yo aybinde sakiraɓe makko
imadaraji mowɗi waɗama irto gouvernement leydi amendi fa sakko ɗiɗo bonandaji noon holitiri wiide keƴaɗo ministre kumaniɗo yirwere rewɓe suka fayeto galleji madame Fatoumata Siré Diakité anarda yimɓe fuu weɗodira juuɗe mumen yella iɗum heɓa haɓede
wakkati joni o jateji hultadi ɗi na hulɓini ngalɗo kawtal yo jati sababu memde haala tiyalaji ɓiɗiɗi nawtorgol saria e kaydu haybugol ngol hani wadde cuuɗi saria yalla rewɓe hisuɓe ɓe no gattene hakkillo ana hani kumniɓe kabar muɗum ɓe tamodira juuɗe e dawrude ɗo debbo heɓata nokku ɗomo renoto no haniri
micintinde tan wiide ila décembre hitan 2024 leydi amendi sembini sariyaji mbawɗi latade sababu haɓude ɗiɗo bonandaji gatteɗi fewde rewɓe kan e sukaɓe rewɓe
sakiraɓe andon wiide ɗi kabaruji foɗo mbawi heɓude ɗiɗo bembe ande ɗe ɗo hella amen Facebook kaña compte X. Caggal waɗa wattaji cumuji le balɗe cakitiɗe ɗe ɗo Bamako ɗo e le kedde leydi meɗen ndi protection civile anandata yimɓe cala marde kullantere je jawɗe nangude yiite le galleji muɓen so mati cumudu fuu martina kumpa ko yaawi e wi lieutenant colonel Seydou Sangare directeur protection civile motti teddingol sariyaji e tabugol taguji lobbi kana yeɓede keɗe ko wi kaƴaɗa men gonɗo to motti to Mamadou Koumina do faccitago Ali Cissé.
Hono ko wawi waɗede faɓe ndento arande muɗum ni woni ɓe gaɗa noddan fewde protection civile kamɓe woni jogiɓe bawɗe fewde hono siɗiɗo bonandaji so ɗum ɗo ɓettike miɗo narda jamande farta ko resata kulantereji yiite yaawi nangude sanni instincteur gay ko ɓe nawtorto faɓe cakko hono siɗiɗo kasaraji wala ko nafata ɗum so cumu fuɗɗi tan nawterte fa mbawa daranade yiite canjuna sanni kina tawa aɗa jogi bawɗe muɗum ɗumne haltande ɗum yimɓelɓe ɗum woni golle mumen tan nafata.
Nokkuje touriste jata le muɗum gonɗe to Sigasso to ana gorri handen si alhaali bonɗo fuu wiide tan ana tunni sanne e ɗum saabide yimɓe jiɗa yaade leyɗe ley majje journaliste e Mali Taki Taki Rafi Thianam gonɗo leyɗe nokkuje caggal ko jano yilaru ley Sigasso le timmode hitande 2024 fa ɓeydore ɗen fam anni ko keƴaramen gonɗo ton e Kirisan Dakou heɓinen to faccitago Mamadou Samaseku e Ali Cissé.
haya be to sikasu ton fuf jabbi wiide nokkuji tursiagal sikasu di natunni denno be holti wiide an haani nokkuji di watena hakkilo be bedoro yakawere yalla hinadi kado tidalla e sambinde no yimbele darnota koyde le di don nokkuji
gonga nokkule to kulleji kaydi ndi jeewete ana sikasu do nga idi tunni haire mamelonde hore mun fuqura dum tunni min jaata iwoyde nokkule amen kaydi ni hono mamelon kay ko nande mudum sikasu do sabi idi tunni
mamelon bokar kanute horejo fedde journalist en reporter mali do tawa e wi mako o do kabar o na watina terde tursi en leedi ndi e kanyadun hobbe
min tayki jaati tundi dido nokkule ndopirade hore mu en edo metti sabi dido nokkule kule to kulleji kaydi ni jeewete ana waawi jaati latal sababu waddude yimbe le hewbe jiaabe le on do nokko e hoore fayato noddude yimbe le be jiaaka don be hoore
di gullude humninde kabaru finatawa sikasu holti fa laaba wiide alhaali do nokkuji di yu jaati sugulla yalla hinade dun ko injeli yu imadraji famin gollo dawre ka don fa hande ka do anya hebay lawul tafu kisa daku hedus jotoni gila sikasu
dubi nay tiagal ko fuddi golle mali digital awar fuddi projet keso monodiri mali digital accelerator fuddugol o golle wadi fuddugol o golle dido bo wadi tiagal kamisar kanyen noga lewru marsundu do bomako do yeso humini be golleji mudun kany e kanan ko be leydi meden di e wi hebe hakkilo mudun o projet ana wawi yirwinde ande kese leydi meden di hokku golle himbe hewbe golle kedde ko adawol gen horejo mali digital awards wi isa umar togola do fakitango mamadou samasiku
nous sommes rendu compte en fait que les
startups pas mis vide côté startup watana ko no hakilo no haniri min ami anya hinade don kalisina hebe le leedindi e tiaga leedindi puddi oro projet kantido fanda mudun yum tande hore ande kesse le gundirede gundirede mende ami anya don nyibude jangirde ande kesse to sibitun le todo sababu be do startup be jangindi be watu dabbo do ande kesse e watu yaltugol suka be lekul be mbawa hinade golle no haniri
l'école qui puisse être prêt à l'emploi.
Kabaru balo yaltingol yagol Coupe du Monde 2026 al kamisar kenyan Malita Pili di Comore 3 bi doni bingaji tati e kowal en fawido nyaloma enjoy bo e yaltingol yagol Coupe du Monde 2026 Mali ana tawajoni dande nay berde ana jogi tobbe joy le groupe I e Mali ana han fidde kasin on eglambe ana kan fidde noga enay lewru marsundu memondirgol e leedi Centrafrique
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
le inde yontere dossier de la semaine ana fawi do kabaru kadungal humni be sari no dirtengal toz al hali ngal kadungal ana fawi do kabaru dande kumini do sari o fa bidure den fam anni ko lala jara tour hebini en
non jella
sendeta kadule avocat en kanye juge mb kadule avocat mb balejo no be juge mb ko mun ko yo bodejo
hono don ana hewi himbe mal hewbe cendata magistrat e avocat tafon hedo won ko wete toz don toz kadungal ngal humuni be sari ngatata maître amadou andirte do boguba jallo avocat kanko wono do harejo walde sukabe jokot be avocat e mali olti e mangal kadungal fuddi bornede
la toz permet en fait de
ballo kadulal ngal be bom tongal potal holitita yeso saria edo kadule elewi famuji yogaji ka asulu mudum elodina dum woni edo kadule debe bontode sultana kadule ko bornotono be nyimmi
inspiré de la sultane
non e masireji gal kadungal ana fayi ko do ko bornotodo woni bogitawetede e tous o ana joki imanda gal magistrat engal bogol gotul ana woni yeso gotul tiagal avocat enbe bogidi di fu tawete tiagal maître amadou andir de Bogoba Diallo
au Mali la
leede amendi avocat en be kadule balaje de pornotode pilki kanye chomurgel woni mudum juge m woni magistrat en be kanyu endu dedo kadule gote pornotoso anasara basu sarugol gol yimbe fa hew noddete mudum ana wada juge m ngombe dobe atama hakkune mu em ana urnibe kadule bodeje wobbe ana burni kadule balaje
noir
tozi kadungal jogingal darja edde juge n andangal illa al ajal woni ko holti wide Ibrahim Ben Mamata Touré.
Silence dans la salle. ɓeɗo
kaddule darde muɗum ka yo potal ni hollititta tafum ɗum yiɗu fa hollita jamarde fuu wiide yeeso saria homo fuu futu ɗiɗoɓal muɗum ndu ana waɗa so yimɓe senda ɓe
tos dawla muɗum ana mawni sanne avocat na magistrat jukkaɗo wala saria wattude ngal kadungal sawana ɗum ana wawi wullitede saria woni ko holti en maître Diallo
avocat wonno ana latiro ana haɗa jaati o ɓorno ɗeɗo kaddule so ele golle makko wonko o ñinga e muɗum fa laati sababu ittude koyɗe makko e golle tafon o hana fe ɓorno ɗeɗo kaddule fano wakkati mo wiya o ittama e golle o timma na ɗum fano o yammira o fuɗɗa golle caggal so o riba
kufuɗe maɓɓe gaddata oɗo noddirteɗo tog ana han tawede ngal kadugal magistrat en wonɓe hello dow wuo ici en huminiɓe saria kañe en notaire en kañen du ana gatta tos notaire en ɓe tos muɓɓen o yo bulabulajo ici en ɓe kañen muɓɓen o yo ɓalejo
sikiraɓe ɗo kadude he kabaruji ɗi beeta ko ka anda miɗo ɗo mbawi holtinde men ko woni hakkillaji moɗon sini o noddi numéro 76 98 56 56 ngar journal e magasine ngaro joɗɗininde oɗo mbawi e heɗade ɗum sini o noddi service konofoni 37 320 e mermaire ka kana tawɗo ɗon sikiraɓe fanɗi funnoga tanga crédit e téléphone moɗon kedde heɗade ɗo seeɗa yewtere sukaɓe nde waran jukkininde ley mali ko ɓadato sukaɓe million tatto woni gollinteɓe golleji nawɗi woni ko holti wiide e moppo enquête modulaire et permanente auprès des ménages e horgo goɗɗe hitande 2020 ɓe sukaɓe holtama wiyeede ana golline golleji nawɗi sanne fa ɓeydor eɗen fam anni jantore ko laali tangara waɗni en ley magazine e kertanaɗo sukaɓe o
ɗiɗam debbo e yummum no jahon noon e dow nokku damaji ɗi mi tawki wiide ɓe keeɓa sanne kalisi nden noon mi ƴanni ñamminde ɓe mi suuɗi ko yaade nokku o toni noon min lotannoon no loope ɗe e ley maayo min ñallan ley ngo maayo yo gonga yo gasambini ñawuji sawto jarti koyɗe amen ƴufan eɗum nawi
sanne
ɗum yo haala cukalel dewel noddirtengel mariam mbarowel duuɓi sappo e go o e ngel jeeya kajjulo gollingol sukaɓe ley nokkuje damaje ana waɗa ley nokkuje kewɗe ɗo kangeji ittete honno makko ni sukaɓe heɓoni waɗoɓe ɗi golleji yalla ana mballa saraɓe mumɓen fay e tawede ɓandi kuddeji gonɗi dow muɗum e hakkille mabɓe sukaɓe ne mbawi wadde golleji goɗɗi caggal jande
eɗen yuppude sukaɓe kirtinade golle ɓurta nafude dina jande ɓon on zaman o kay yawti joni saabi saɗɗa yimɓele hewɓe jaltinano sukaɓe mabɓe l'école sowona ɗum kay mi mila wiide ɓeɗo jangga santiti baggal ko warata ko farati o ko suka hana hinade golle foof ɗum wawi tawrede kolintereji mbawɗi barmindi mo mo handi kaake gollirɗi fotroji duɓɗi makko
gollirde noddirtede organisation international du travail OIT holti wiide suka fa fuɗɗo golle ana hani tafon heɓa duuɓi sappo e joyyi jova acte gollide humaninde sakkugol gollingol sukaɓe ana wonde wadde haaɓa muɗon o projet gollowle e région ngaji sigaso e bamako waɗi imma daraji kewɗi dow kabaru mon andré pascal koulibaly woni manaje o projet
faɓade e ɓutugol golle sukaɓe ɓuro fof nawɗi ɗi ɗon ɗum hollita e ley fandaji yirwere dumminde golleji ɗi hono madaraji IEC tottodiral hakkillaji unsoji radio jande ɓeydade faamu e wattangol hakkillo sukaɓe jaltuɓe école eɓe meɗali natude heɓugol golle e yirwere SGRN
cellule national de lutte contre le travail des enfants yo gollide darantone ndenago sukaɓe e haɓude torraji fuu gateɗi dow sukaɓe hoorejo mayre amadou thiam tindini wiide gollingol sukaɓe ley nokkuji demal watte sanne e kangeji ittete ɓuuri fuu waɗede
gueɗe ɓurɗe fuf nawde banggal golle sukaɓe yo dembal e nokku damaji ɗiɗo fof nena e ley région ngaji nayyi mali ɗi goni kay segu sikaso e kulikoɗo e kañi nawtorade sukaɓe e ley wolde ɗiɗo fof na jeyɗa e golleji nawɗi ɗi helfinte sukaɓe mawɗo e sababuji golle sukaɓe yo saɗɗa sa yiɓe ɓe nanne e golle guilaɓe pamɗi yo yalla eɓe paabo e ley amsaɗaji galle
walde sukaɓe parlement des enfants kañum du ana wondi wadde ngo haaɓo sakkade gollingol sukaɓe eɓe gadɗi madaraji dow bemɓe andede wadde holliti goji joɗa haalaji ko fawi dow kutteji gonɗi dow gollingol sukaɓe fatumata dit dikko jammu sakkane woni hoorejo parlement des enfants mali
duuɓi kewɗi hannde min gara imadraji famingol nin kala e ley émission ngaji dow bembe amen ɗum bonko woodi hono tiktok
e Facebook ɗin gaɗa ɗum takugol nate ɓoltingol viɗungaji faamu e madaraji goɗɗi ɗum ɗo min nawtorto haɓude kabar o e ley faamu amen ɗum e kumpita ɗum heƴaɓe laamu ɓe
tawene fa hannden golleji ana gondi waɗede gollitaɗe wiyede jadata e hakkeji sukaɓe ONG ngaji kumini ɗi ndenago sukaɓe ana darta e kanankoɓe piye dabreji banggal yirwingol jande kañe heɓugol service ngaji ɓurɗi hasindinede e hakkillo mabɓe suka jande hani wadde